Mbote na biso bansor. E sengo na biso kope sabino sango na Lingala na VOA The Voice of America uta Washington na Eddie Isango. Mobu moko moko kilelo huto mbula matari ya Silvestre Ilunga Ilunkamba etiamaki na esika molobeli ya mbula matari Jolino Makelele alobi kelasi ya ofele ezali moko na makambo manene masalamaki abakisi na yango boyokani na mboka ya bapaya lokola na États-Unis pe mboka esusu na molongo. E longo ope na bo kitisi minduki ya basimba minduki tope batomboki babundi basusu kasi ya paleli COVID-19 apona kozala nkokoso nene kindiliboso ya misala mingi Jolino Makelele a kitisi bato mitema na koloba ete boyokani cash na FCC eye ezali na bokonzi kati na mbula matari e kokoba ata mwa matata tonkokoso ezalaki kati na bango. Baye bazalaki kozwa mpako na poste ya ndelo ya mboka na Kasumbalesa na ukatanga ba lungulami na mampinga, mampinga maikolo Kongo Demokratika ebengana ki bango lobi loleki na baye bazali ya lingomba UDPS. Lingomba ya président Félix Tshisekedi na esika yango kasi bato basusu bazali kolukana no moto azalaki na motu na bango ba UDPS bazali ko telemisa bazalaki ko telemisa bendele na esika yango pe ko kanga bato bazalaki ko tosa pe ko pesa yango lo sa kote pe kuzwa mpako kasi bakambi ya UDPS basengi bokangami na bango Narval Mabila na Okatanga azalaki na esika yango pe azwaki maloba ya député provincial pe président fédéral ya UDPS Michel Kabwe Tolandaye. Michel Kabwe.
Tukumi na makambo ya kiswaka bobino mo bolandaki.
Living with a broken heart, we never meant to do you harm. Don't ever want to see you cry again. And everybody hurts sometimes, we never meant to do you wrong. And yeah, you're gonna be just fine,
you said. Je priais pour nous tard le soir, tu m'as tourné le dos plus d'une fois.
Mais dis-moi de quoi t'as répondu.